Faransi jamana kuntiki kora esigi ka kumake yuruku yuruku balili fangatiku fe Nanterre Paris dugu kerefe. Kiritigela ochesiri lono wariko sege sege lula. Ka sababu ke ko Libi jamana tiki koro Muammar Kadhafi ka fanga mwado otun sendo nendo niko ina. Ni kungo endara finye kansan bafla anitani fla bololo finye sirami imbe wele ko media part ofe. Okunafoni disira e Libi ka chide nye mwoko koro, Musa Kusaka laseli dolabo. Airala kafo ko laseli nunu tumaira ko Libi jamana de Sarkozy ka jamana tigia kalata Musaka obo. San bafla ni tani warob novemburu kalola. Media parti e kabako kibaru were labo, minu kono Ziad Takié Dini ye alase. Ko ayo valizi sabadi, Nicolas Sarkozy ni aka chakeda nye mwoko ma. O wakati ya asoro, Sarkozy tume jamana kono na kungo chide nye mwoko yala. Takié Dini ya lase ko Libi ka euro million duru de dafalen tume valizi sabanu nun kono. Ni wale ya kera san bafla ani woro novemburu kalo. Ani san bafla ani wolo vla damine kumache. Kiritige la osomi nendo fene vila dola. Mi sana mujen dugula riviera francese kan. Afora ko o vila insongo betaka euro million tana. O mi fene musaka obora Libi jamanaka nafulo nyenebo baka koro. Bashir Saleh alefe.